akkam jirtu yeroo viizaalii jedhamu haala odeeffannoo imala akkamii isinitti himu? Heeloo nagaamu?
Ni dhagaama.
Tole, odeeffannoo imala akkamii isinitti himu?
Yeah?
Odeeffannoo imala akkamii isin kenninu?
Imala Dubai.
Dubai?
Yeah.
Tole, viizaa maalii isin deemu barbaada?